ochiluvialuvia chatatu yakomba kwenda lavone yakomba wale okukatala vayela lavone inanu yaye eye wayongwilevo okukwela lahele omola lavone umalehe watala vayela lavone alima epanduvali afetela okukwela kwenje lavone wakemba yakomba ocho akwele tete omolahe uveli. Lavone wakisika yakomba okutala vayela lahele alima kwavo epanduvali. Yakomba wakembavo lavone. Eye wanganyala ovinyama vyosi vyavelapo vyovochunda cha lavone ndo feto yupange alinga. Yakomba wayeva echo mala valavone vakala lokupopya hati yakomba watambula chosi isietwa kala lacho kwenda ukwasi wosi afula wolimwisa lukwasi waisietu kwenje yakomba walimbuka okuti ekalo lya lavone lyapongoloka kalinga lela ye ndeci akile okulinga konyima ocho suku wapopyala yakomba hati tiukila kofeka yolonja livyove kwenda kepata lyove kwenje ame hakala love.